Loti yakudzidzisa nchatu muno munane. Paulo na Silasi bajya mu gihugu cya Makedonia mu murwa witwa Filipi. Muri uyu murwa harimo umuja wari ufite umudayimoni. Yashobora kumenya ibizaba kubera uwo mudayimoni wari umurimo. Umugabo wari sebuja uyu muja yakoze amafaranga menshi kuva muri uyu muja. Nuko muja akurikira Paulo na Silasi igihe kirekire abwira abantu ati aba bantu murora na ni intumwa z'Uwiteka kandi ibyo bababwira ni ubutumwa bwo gukiza. Nuko Paulo igihe kimwe ararakara yirukana wa mudayimoni muri wa mukobwa akoresha imbaraga z'Uwiteka. Nuko uwo mwanya uwo muja imbaraga z'umwanzi ziba zimuvuyeho. Nuko sebuja n'abandi bamenye ibyabaye bararakara cyane. Ntibashobora kubona amafaranga bakuraga muri uyu mukobwa. Nuko uwo mwanya bafata Paulo bafata na Silasi babatwara mu rukiko bajya kubarega. Nuko bamwe mu bakuru b'igihugu bategeka ko Paulo na Silasi bagomba gukubitwa kandi bagashyirwa mu munyururu. Muri iryo joro bari mu munyururu ntibabashije gusinzira kubera yuko bari babakubise cyane. Bari babaziritse n'iminyururu ikomeye cyane ariko baguma bahimbaza Uwiteka. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mutima wanjye himbaza Uwiteka. Barishima cyane nuko batangira no kubwira ubutumwa bagenzi babo bari bari hamwe mu munyururu. Rimwe na rimwe numva afite intege nkeya mpimbaza Uwiteka, nyuma ibyishimo bikaza mu bugingo bwanjye. Nuko bigeze isaha eshatu z'ijoro haza umushyitsi uteye ubwoba utigisa hahandi aho bari bafungiye. Nuko inzugi zirakinguka iminyururu iva ku bafungwa bose. Nuko umurinzi aza yirukanka afite ubwoba azi yuko abafungwa bose batorotse. Yari azi neza yuko nasanga abafungwa bagiye bagomba kumwica byanze bikunze. Afata inkota ajya kwisogota. Paulo amubwira turamenye ntiwisogote, twese turi hano. Umurinzi aragenda azana itabaza, araza aramurika asanga koko bose ntawigeze atoroka, arishima cyane. Araza apfukama imbere ya Paulo amubwira ati ndi umunyabyaha, ndi umunyabyaha, ariko se ushobora kuba wamfasha nkava muri ibi byaha. Paulo amubwira byinshi bifashe ku ijambo ry'Uwiteka, aramubwira ati niwihana ukaza imbere y'Uwiteka urakizwa ndetse n'umuryango wawe.